Hey, ni b-boy, na mso, unajua nina douche, yani na feel na zambia mawe, yanze kuongea, ama mti, yanze kuchembea, yani na feel tu, kuweza weza,
D-East Production.
Bila biceps, bila triceps, najua nina weza, najua nitashinda. Cause I'm a child of a champion. Yes, sorry, I'm a child of a champion. Najua, ninaweza, ninaweza.
Wase wangu, hebu imagine. Fish mbili, mkate tano. Watu zaidi ya elfu tano. Ero kamano, si kila kitu kinawezekana. Hosana, ye ni bwana wa mabwana. Isitoshe, akawako nwota. Nasichocha, si Yesu ni munoma. Shetani utanikoma, kama ukoma. Na faith ni enough, so siwezi stop. Na mkate kona bibi, si kaf. Na life yangu straight, siyo kaf. Na nimebarikiwa, baraka nayo. Msiseme ninaringa eti, kuringa nayo. Na nimebarikiwa, baraka nayo. Msiseme ninaringa eti, kuringa nayo.
Bila biceps, bila triceps, najua ninaweza. Najua nitashinda. Cause I'm a child of a champion. Yes, I said it, I'm a child of a champion. Najua, ninaweza. Ninaweza.
Verse 2, si Yesu number 1, mimi number 2, si yako juu, but mimi niko tu. Bila Yesu ngori, but na ye no worry. Sitafadhali, but Yesu ni mukare, alidungwa misumare, jemedare, jemedare. Yesu ni champion, champion, I'm strong. Bila biceps, rich, bila pesa, kwake nitatulia, sitolia. Kama Gloria, Gloria, nitakuwa victorious, victorious, na siyo notorious, notorious. Nita move mountains, nitafanya wonders, wabaki wamewanda, kasi viwanda. Juna God, kila kitu possible, possible, kila kitu possible, possible.
Bila biceps, bila triceps, najua ninaweza, najua nitashinda. Cause I'm a child of a champion. Yes, I said it, I'm a child of a champion. Najua, ninaweza, ninaweza.
Na Yesu hakuna kitu siwezi fanya. So shetani huwezi nitanganya. Anaponya na pia vipofu wanasoma. Na viwete wanakimbia. So Yesu nitakukimbilia. Kapaulo na Sila, hizo milango zitafunguliwa na shetani. Atashindwa, nitakuwa bingwa. Juu naweza fanya kila kitu kupitia Yesu Kristo. Na nawezi niambia kitu Boss, nawezi niambia kitu Boss.
Naweza kila kitu nawezi niambia kitu. Hawezi niambia kitu. Bila biceps, bila triceps, najua ninaweza. Najua nitashinda. Cause I'm a child of a champion. Yes, I said it, I'm a child of a champion. Najua. Ninaweza. Ninaweza.